Sunday. Ding. Yeah.
Sabah.
I play with the money cause I death banky. And if you ask me who knows me, I call Frankie. See to palette the lines, me I got plenty. Makes you better known ngeli cause I know French. Nilijua kali, nilivosikia kali kateli. Ilivoisha tu nikasema kali kafeli. Tambu kibao kama kali pateli. Eti indo globo, mnamletea nani utapeli. Kaa mbali kombi kombi, hii ni bito, nimekuja na kijiko. Si nimesikia nyini diko, huu ni mziki wa wakubwa Little Star. Hisi twinko, labda ubato na Steve O, misi simple. Hata ningekuwa sina, ningeshukuru tu kwa maisha. Kisikia tu babako, jue kima kaisha. Mini jongwe, mini taita. Amini mindo taipeleka hii rap kima taifa. Atimoni unasubutu kurongonya wakati demu wako uko naye wanangu walimsodoma. Tunajua ulidata kwa kuchoma, najuta kushiriki kukombea uliporudishwa Dodoma. Hata we bilionea ugoro ndo vibe ya Masai. Bongo wa mwezi his style, try and die. Labda stay kushika milioni 10 sikatai. Ungekuwa na milioni 10 unafikiri ungeachwa na nai. Najua tunauana tukisonga, hata sikumbuki ni lini si tulibonga. Uliachwa na Huda kisa unapenda vitonga. Nasikia ndo chanzo cha wewe kutaka kujinyonga. When you broke nigga, embu find money. Haja maneno jakanga jalimtoa nani. Wupi linitoa kichakani. Woman dizzy gwene nyimbo tano and still broke. Nigga that's funny. Mungu ashanibonyezea cha kijani. Sikia mbea boy wa mbezi aka Mwakinyani. Acha uo mpepe unakupepea kichwani. Unajifanya mswahili kwa msamiati gani. Demu wako na sukari si anakaa TPC. Mambo wa kurudia mbunye yo ilikuwa TBT. Kama unataka nijibu ni kwa pasi kimbii. Tena nita kujibu chap zaidi ya chat GPT. Sky chini mi wajuu buda ka sky. Uoni bado nipo angapi wali pass by. Tofauti wango mina marapa wa one style. Nyam naimba punchlines, mina imba lifestyle. Mindo arusha boy kwenye game boy. Wataokuja bada hii ni mwa employ. Sa kwa nini waito yozo enzako fresh boys. Hata muandike AI nye ni ma same toys. Wezi kuwa nguwe ya sawa wizi ya mdako umekwisho ngetafuta other busy man. Naona mnasonga moko moko na mchizi da. Kichwa kinauma soko moko mtachizika. Wamezoea free meze la waeke tu wapande. Endorsement wa gereshe tu watambe. Hapa ni juari rotano stulete umakande. Wezi pigia tuwa vizuri kao mevaa chupi upande. Mwanaume anaongea maneno matatu ya sizidi. Ukiongea tu manne we ni mbea wa kijiji. Kutwa kushadadia walotembea na pididi. Wakati we mwenyeo nalelewa na kibibi. Hakuna ajiwae kesho except me. Motra the future nobody can test me. The future is now that's why I play free. Mnao ban style yangu samuanze kupay fee. Unajua kwa nini liacha kwa mini mabest. Mindo connect our packs na mabest. I'm sorry bros, kujua ole chalini fake. Ila comeback yako ndo imefanya mini check. Maswali mengi why aila leo nitakwambia. Naona mnanipangia, tunajua natangia. Wonder why sio wewe ni ye mara mia. Siezi kubambika na hizo tako zako bandia. Misi chagui kila kategori nimo. Romana utashangaa na kolabu adi na chino. Na wazika futi sita ndo na wafukulia mashimo. Na na hasira zaidi ya hizo dogi za Mwakinyo. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri niongelee ndo mrudi town. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri niongelee ndo mrudi town. Tulikwambia wekeza njani ishu. Kati mkate unafutia matako lizani tishu. Muda unakalia majungu kujua ni kisu. Zamuizi ni arobaini ukugundua ni siku. Huna unazareti wewote suma jinga. Kwanza unazeeko ngea chana na matingas. Mimnyama mkali zaidi hata ya simba. Umbuzi leta masaki vingunguti unachinjwa. Usinye sinye hovyo hii ni kambi. Mini staff wa donation si changi. Wena wajinga wenzio ndo mtasema hizi bangi. Ila mwaisa mtumbadi anaita hii ni brandi. Unaitaji discipline kuwa level kama yangu. Paparazo anaeza fanya ukaongea kama changu. Weusi sikuwa lebo, wale ni kaka zangu. Nasonga kivyangu na supporti za wanangu. Afkita, mindo kitabu mnanisoma mani. Misi ndo ile kali mnapochoma mjani. Kipu tanifanya na upo kwa pani. Sunajua mini umbo kama lomayani. Wiki kadhaa kabla zila kufariki. Tulienda maskani kwake nilikuwa na maliki. Imagine alikuwa fan wangu akanibariki. Akanipa listi ndefu ya ambao alimsaliti. Karibu geto la mjomba andichi conscious. Hata jeri ni warrior misifichi boxer. Freddy Mula usitumwe kwangu mini monster. Ntauwa mjumbe afu ntachoma pikipiki poster. Unavojisifiaga tunakupimia, kwani tunajua karia haikupimia. Najua Mike mnatamana hata kunizimia, ila tatizo madem zenu wananizimia. Kila kitu cha kijinga wona shikilia. Sawe wa kazi gani ya utrendi na unakikimia? Hao marapa bora kwako siyo unanisikia, wakija kwangu na wakula kama kisinia. Sihitaji kiki kuwaka, japo haikuwa push to start kuwa hapa. Cool guy ila sina roho ya kirasta, mini zaidi ya kifo sinifananishe na disaster. She was a singer na mkufanya nae kitu, nikafanya nae wimbo tukaskuma nae siku. Conboy kwa tunamtesa skinny sulitaka afe. Fake niggas lo mlikuwa mnalia kwenye msiba wake, and you still date with fake one. Mary fake nilimtriti kama mdogo wangu, kumbe nae ni fake. Alitoa ushahidi wa uongo ili nisote pale central, ila cha kushangaza kakutana na mi kesho. Likuwa mpole wakani trigger pale provo kwa lipotishia kunipiga. Afu wasuluhisha waulizi nini shida, wanataka ureact ili waseme hii ni wida. Rapcha siso marafiki, ila I told you utaachwa kama ujui kujitegemea. I told you utasafa, watu hawa support mpaka wasikie kafa. Ujui kilichotupa ukings ni tough life. Nimezaliwa Arusha enzi ya madagadaga, tukakuzwa na mtamba wengi wanakabakaba. Kiroba dok likuwa chai noma jagajaga. Young kings wengi ndoto zilishia saba saba, ila tukachagua kuwa good boy Nick Jackson, Victor, Sangoma, Erikis. Tukikama skani safi, tukisubmiti. Kesi haitushindi na wakati kuna richi. Hii ni vagia watu pori, kula nyama na chapati mbili mbili na mtori. Kikosi kama niliua kundi, I'm sorry. La siku nyingine msinipe ni bato na midoli. Hiyo story anta kucheki na ijua. Finish ya hiyo ndo ile mipango haikuwa. Na kitu nzuri huwa siachi na ichukua. Dhambi so kudai, kuwa na dhambi ni kudai pua. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri niongelee ndo mrudi town.